sanadkii 2018kii Mareykanku waxa uu siiyay fiisooyinka amaadda kugalada aan ahayn kuwa qaxootiga in ka badan 9 milyan oo qof oo isugu jiray dad booqanaya Mareykanka dalxiisayaal arday iyo shaqaale ku meel gaar ah dadkaas oo ka kala yimid dunida oo dhan qiyaastii 200kiiba dadkaasi kamid ah ayaa iska joogay Mareykanka marka ay fiisiyaashu ka dhaceen oo aan dib uga bixin aqalka cad ayaa amray xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay muddo 3 bilood gudahooda la yimaadaan qaabab lagu yareyn karo dadka fiisiyaasha ku yimaada Mareykanka ee iska jooga marka ay dhacaan fiisooyinkooda wadamada aysan yareyn dadkooda fiisiyaasha ku soo gala ee iska jooga marka ay ka dhacaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo visa overstays ayaa mudan kara ciqaab ah in la adkeeyo fiisiyaasha la siinayo muwaadiniintooda shuruudaha iyo waqtiga lagu qaadanayana lagu adkeeyo hase yeeshee talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo dadaalka madaxweyne Trump ee ku aadan dhimista muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka ama ku jooga isagoo Trump arintan ka hadlayna waxa uu yiri
Congress must also act to fix however our horrible
Kongreesku waa in uu talaabo qaataa si wax uu uga qabto sharciyadeena foosho xun ee ku aadan dhinaca soo galootiga.
Weak, pathetic immigration laws.
Sida ku xusan qorshahan, wadamada qaarkood ayaa fiisiyaasha lagu adkeyn doonaa oo xitaa laga yaabaa in dadka lagu xiro lacaga meel laga dhigo oo dabaaji ah oo loo celinayo marka ay Mareykanka ka baxaan inta aanu fiisaha ka dhicin. Macluumaadka dowladda ayaa muujinaya in sanadihii dhowaa tirada dadka fiisiyaasha ka dhaceen inay ka badan yihiin tirada dadka xuduuda Mareykanka iyagoo soo galaya lagu qabtay tiradaas oo dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ka dhigaysa qiyaastii 12 milyan oo qof laakiin qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha socdaalka ayaa su'aal gelinaya istaraatiijiyadda cusub ee maamulka Trump uu ku beegsanayo wadamada heerka dadkooda Mareykanka fiisaha ku soo gala ee iska jooga sida sharci darrada ah ay badan yihiin intii bartilmaameedku noqon lahaa wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa sidaas sameeya Rick Su waa professor sharciiga socdaalka ka dhiga jaamacadda Buffalo ee gobolka New York dalka Mareykanka
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20% but that only translates to about 140 people
dalka Chad ayaa heerka dadka fiisaha waqtigooda la dhaafay ee gaarita 200kiiba laakiin taas marka la fasiro waa 140 qof uun oo soo galay sanadkii 2017kii halka ay jiraan wadamo sida Ingiriiska oo kala ah oo in ka badan 23,000 oo qof ay fiisihii ay ku galeen uu ka dhacay isla sanadkaas inkastoo heerka Britain uu yahay mid hooseeya haddana 23,000 waa tiro badan marka la barbar dhigo 140 qof
although the rate for the United Kingdom is very low the numbers 23,000 is much more than 140
wadamada Djibouti Solomon Island Eritrea Chad Liberia iyo Somalia ayaa kamida dalalka heerka fiisiyaasha lagu xadgudbo ay aadka u sarreeyaan laakiin ma cadda waxa ay ka qaban karaan wadamadu in dadkooda safraya ay ugu dhaadhiciyaan inay soo noqdaan maamulka Trump kama uusan jawaabin su'aal ay VOA-du ka weydiisay waxa talaabadan cusub keenay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha socdaalka ayaa qaba in siyaasadan ay si aan xaq ahayn u beegsanayso dalal Afrikaana isla markaana ay tahay in maxkamadaha lala tigsado Sama Magona Sisay waxay ka tirsan tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha Afrika oo fadhigeedu yahay magaalada New York
If the government decided that they were going to limit B1 B2 tourist business visas to people from African nations
haddii dawladda Mareykanku ay go'sotay inay xadeeyso fiisooyinka ama dalku galada B1 iyo B2 ee dalxiiska iyo ganacsiga gaar ahaan wadamada Afrika waxaad markaas ku doodi kartaa in cunsuriyadda ay arintaasii ku jirto oo aad dhigi kartaa sharcigani waa mid dad gaar ah beegsanaya oo xuquuq u saleysan
change or this administrative change is arbitrary and actually based in discrimination
dadka ka faalooda arrimahan ayaa tilmaamaya inay jiri karto sabab kale oo ah in maamulka Trump ay u fududahay inuu beegsado wadamada Afrika ee aan awoodda badan lahayn intii uu isku dayay lahaa wadan weyn sida Canada, Mexico iyo Ingiriiska oo kale oo waxyaabo badan Mareykanka ay kala dhaxeeyaan Canada, Mexico iyo UK ayaa ah wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa fiisiyaasha waqtiga dhameysta ee aan laaban waxa kale oo soo raaca wadamada Brazil iyo Venezuela maamulka Trump ayaa ku doodaya inay mudnaan gaar ah siinayaan hirgelinta qorshahan sida ay yiraahdeen loo difaaco dadka Mareykanka ee cashuur bixiyasha hore waxa uu madaxweyne Trump uu xayiraad dhinaca socdaalka ugu soo rogay wadamada Chad, Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen iyo Somalia xayiraada oo markeedii hore uu ku soo rogay wadamo u badan muslimiin oo ilaa iyo 7 gaariyay ayaa waxaa dib u eegis uu ku sameeyay oo uu kaga saaray wadamada Chad, Iraq iyo Sudan.